chono ndo akake theke twavera ingona evumbinga doka jongo anjoni igomanga nyatono ndo akake theke twavera ingona evumbinga doka jongo onyamu oweka wawendo lethe wandunia nini wadhelile niwe kusetwe ukusyo kanjoni unyamu oweka wawendo lethe wandunia nini wadhelile niwe kusetwe ukusyo kanjoni wadhelile Mama said you saw what I did in July. Now na you need to move on to go not go. Yeah, one. The kid out of Mama said you saw what I did in July. Now na you need to move on to go not go. Ebumi, friend is again in between the sunova unga kamaga. Gulonga na tuki zimamba wa vibe.
Shock. Each of my dreams, I've a journey.